baby moon.
Songe, songe.
Songe, songe. Nambage songe, songe. Songe. Kenya, songe, songe, songe. Abagwata wadigo, songe, songe, songe. Atakuzushia mizigo, songe, songe, songe. Hivyo ndivyo alivyo, songe, songe, songe. Borokwe nafsi yako, songe, songe, songe. Amani utapata, songe, songe, songe. Utolia tena, songe, songe, songe. Vijana nani dada, songe, songe, songe. Niliambiwa bila Mungu siwezi, sana jua kuwa yeye ndio mlezi. Kwenye dunia telezi, wezi make you watu kigezi. Hey, no more story, wezi nitopa kataka gani hali. Bila ye ni ngori, mapenzi ya wengi huwa ni gali. Mina ngoja kupatiwe ya angain, sina mida na waganga. Kwangu ye ndiye muganga, shida na kijaribu, koda ta mugonga. I say gonga, hey, oh gonga, hey. Akijaribu ata mugonga, gonga, hey, I say gonga. Oh, beta usonge, songe, songe. Abagwa tawadigo, songe, songe, songe. Atakuzushia mizigo, songe, songe, songe. Hivyo ndivyo alivyo, songe, songe, songe. Borokwe nafsi yako, songe, songe, songe. Amani utapata, songe, songe, songe. Utolia tena, songe, songe, songe. Vijana nani dada, songe, songe, songe. Uwezi beta usonge. Connect na ye milele lele ndio uishi na ye. Wengi utamani sana wana maisha mazuri. Uishi sawaji bila ye vyote ni ubatili. So usione ni gharama, ni vizuri umukubali. Mungu nilinde daily lebi mini kusifu na wandindin. Dindindi, hey, dindindi. Ni kusifu na wandindi, dindindi, hey, dindindi. Kama vile David didi songe. Abagwa tawadigo, songe, songe, songe. Atakuzushia mizigo, songe, songe, songe. Hivyo ndivyo alivyo, songe, songe, songe. Borokwe nafsi yako, songe, songe, songe. Amani utapata, songe, songe, songe. Utolia tena, songe, songe, songe. Vijana na